nyokola tebyansikiriza tebyansikiriza okwagala tebyansikiriza tebyansikiriza byokola tebyansikiriza tebyansikiriza okwagala tebyansikiriza tebyansikiriza byokola ebitabo biri kuwandikako abalala bari kusomako olina engeri gyokyusa omubiri ino si story nempulira amasanyalaze mu mubiri mukwano buli kyokola kisikiriza ontwale newuwo mu lubiri kyenva nkusaba mabaibe tekimale tekimale byokola tebyansikiriza tebyansikiriza okwagala tebyansikiriza tebyansikiriza byokola tebyansikiriza tebyansikiriza okwagala tebyansikiriza tebyansikiriza byokola ku social media gwa trendinga empaka z'abalungi gwakulembera otula newoyimirira ndaba malayika eyakula newola oli mulungi ebitatera kusangika ne mubenda byesiti tonalabika olingana kasana kokumaca byokola tebyansikiriza tebyansikiriza okwagala tebyansikiriza tebyansikiriza byokola tebyansikiriza tebyansikiriza okwagala tebyansikiriza tebyansikiriza byokola nize bakuboneku ng'oli mu kadaali nabuli kyoli kwenda kirininze
ewaifani wagwe balinze
omulungi gwe nasiima bakuboneku 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 omumbeda omulungi 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 omumbeda byokola tebyansikiriza tebyansikiriza okwagala tebyansikiriza tebyansikiriza byokola tebyansikiriza tebyansikiriza okwagala tebyansikiriza tebyansikiriza byokola
Keys, hit my beat.